Echo Beats.
Yeah. Nitakubali niwe namba kumi kama tisa walitangulia. Inajaribu kujikimu kimaisho na nipangulula, baby. Cause I'm in love with you, cause I'm in love with you. Yeah, me now. Sure I'm in love with you, sure I'm in love with you.
Tangu siku zetu mamaze jivanji, kitanda ikiwa sofa 3x3. Au kuende uli stick by me, car glue, kupe au DYE. Stoker DMIG, chizi kila saa ni where I see. Nilikutaka by my side, baki washike moto, pastor Jew of Liberty. Bank nilikuanga MG, rent nilikuwa siezi. Mabeste wali nite shenzi, kumbe yangu na yako ni timeless mpenzi.
Nitakubali niwe namba kumi kama tisa walitangulia. Inajaribu kujikimu kimaisho na nipangulula, baby. Cause I'm in love with you, cause I'm in love with you. Yeah, me now. Sure I'm in love with you, sure I'm in love with you. Usikazie moyo, nikiwa nawe mini poyo yo. Wale vibogoyo, waezi dishi ini nyoyo, Sijaituma mtu alinde mwili yako, kama walijituma sitambui. Nina mipango bora ya migingo, domana na ifata kama chui. We got a strong love and affection, all I need is your permission, yeah. Nikupe apakate, unipe nipe mate zina. Nitakubali niwe namba kumi kama tisa walitangulia. Inajaribu kujikimu kimaisho na nipangulula, baby. Cause I'm in love with you, cause I'm in love with you. Yeah, me now. Sure I'm in love with you, sure I'm in love with you.
Staki kujua nani before signing now. Watu valiye shades, we are shining now. Mabaya ni na imani now. Mpango ni wawe kasisi. Twende tukaone kasisi. Zamani nilikuanga kafisi, and you told me nilikuwa na kafishi. Ukani scoot out na perfect finishing. Walitangulia batu unalewa. Mapenzi bado misri, bado naelewa. Twende nawe misri, states au Korea. Siku walale mchana na tuongelea.
Nitakubali niwe namba kumi kama tisa walitangulia. Inajaribu kujikimu kimaisho na nipangulula, baby. Cause I'm in love with you, cause I'm in love with you. Yeah, me now. Sure I'm in love with you, sure I'm in love with you. Nitakubali niwe namba kumi kama tisa walitangulia. Inajaribu kujikimu kimaisho na nipangulula, baby. Cause I'm in love with you, cause I'm in love with you. Sure I'm in love with you, sure I'm in love with you.
I never pull up from my mission, but a bad man got a vision. Cause I'm in love with you, yeah, yeah. Cause I'm in love with you, na na na. King Kaka, yeah, yeah.